Unashira na raha, machozi furaha, tusisahau kuishi. Maisha kufurahi, nyakati ziko nyingi. Unashira na raha, machozi furaha, tusisahau kuishi. Shida haziishi.
Tunatafuta kwa jasho, usiku tunakesha tuko macho na bado hatujui yetu kesho. Simaya mara moja 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 kupumzisha roho, kukwaka moyo kutuliza nafsi mana
Atasweke ozali na mbongo te Leka to kende na osea Toleka na supermarché Furahi ya maisha
Ataoza na mbongo te Leka to leka na osea To kende pe na bomarché Furahi ya maisha
Maisha kufurahi Nyakati ziko nyingi Unashira na raha Machozi furaha tusisahau kuishi Shida haziishi Shida haziishi Shida haziishi Tusisahau kuishi Shida haziishi Shida haziishi Shida haziishi Tusisahau kuishi
Yote vimechanganyika shida ba Uzuni na furaha tusisahau kuishi
Neno maisha
Neno maisha
In this life
Maisha kufurahi Nyakati ziko nyingi Una shida na raha Machozi furaha tusisahau kuishi Shida haziishi
In this life,
I saw you. She has it. 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 Kidogo changu kikubwa chao Ni salama moyoni mwangu Ni salama moyoni mwangu Na enjoy Na enjoy life Na enjoy life Na enjoy life